moɗo e gari kamɗon kettino habaru sukaɓe matorɗo studio kala goddanta on gettiro hono ko habaru o Aissa madde ɗen mude Abdoul Mouni Fafuma Abdoul
jam no Allah kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen alal o enna sukaɓe ummatore wonɓe no kettinano en
nder habaruji ɗiɗi hande ni en puɗɗiraɗe dow ñalande ɗum ittani Facebook nder leyɗe duniyaru fo min mbiya ene noon ɓiɓɓe leydi Niger gaɗir julɓe ɗe en nden e rewtere pindinol meɗen min gaddanay on tariki mon tarik dubu suka ummatore larɗuɗo mo yi'atano mowon ɗo nder gallure ñamay mo yeehi mo waɗɗo e wotteji makko hono wakkati mumen kantiranay on fijoji men ko coññinol ɓalli bannira hannoon no kalirmi ni hannde laso imma jeetati lewru février woni ñalande ɗum itani facebook nder leyɗe duniyaru fo
noon jaati waɗi Aissa ɗum wari du fanden ɗum fotodiri e wakkati mo ɗo ni nder leydi Niger ɗum ɓuytiri sembe internet o en danni Samira Rufa yehi yewti dow nawtortoɓe internet o en danni ɗo nder leydi Niger nanni ceedaku maɓɓe ko waddi firta e ɗengal fulfulde
konga hunde oɗo tiiɗi gande internet wala min bowta naati nder réseau sociaux facebook e ko nannititta kan kanji goni laabi mawɗi ɗiɗi yewtidata
vraiment
c'est ko Allah ɗum torrimin sanne gam dow réseau ji min gatta nilde amin yahde to bandiraɓe amin no woodi kaden kabaruji cuuɗiɗi ɗi min nildata dow internet ɗum waddanimin caɗale sanne ɗum haɗimin e wadde golleji amin ko internet on taƴan ɗum fadde kemin sanne
tellement bloqué
Aissa semude enɗan e laabi higiraku ni caka commune ji dogon duci région doso e commune ji leydi français ɗum ɗum woni ko wona no tefe dow laabi sigilade fijoji olympiade ton enɗan ni caka janguirɗe ɗe enɗan fijoji ɗiɗu ni caka janguirɗe ɗe enɗan ambassade leydi français tawaɗo ɗo enɗan leydi Niger kam waɗi sigila o
non noon bannira fijoji ɗi dartana janguirɗe jeenayi pamare imma janguirɗe sappo inayi ɗe collége ɗe dogonduji imma ɗanka tsari gam ɓeydari semin kettino ko bannima lildoma Abdoulaziz Dayuma ko ɗum firti ɗengal fulfulde
olympiade fijirde pirtol ɓalli waɗa kana dow fi higiraku e balla caka dogonduci e orsay ɗanka sari e saison saydou also horejo arewa football
3 mois
nder lebbi tati nimɓe afc no gaɗan hawrindeji hawtade e horeɓe ardiɓe jandeji mawɗi e pamari ekkintinon nder lekkoloji nogay e tati ɗi commune dogonduci e ɗanka sari
ko wonno tewte nder fijo olympiade goo christophe fayard sawarteɗo ɗiɗaɓo mo bureau joɗanigu leydi france ɗo leydi niger
ekkintinol e wadde hawrindeji kam woni koro projet o ko waddata jonde jan e potal hakkunde nimɓe yahde e ɓiɓɓe wuuro yahde e ekkintinol ɓiɓɓe leydi do ko nafata ɗum
sukaɓe ekkitaɓe no welto e mun sanne
miɗo welti sanne e wadde latol bal min ɓooyi fuɗɗude ekkintinede yahde yeeso min puɗɗan latol bal ko ittodirol
nogay lewru mars fotodirowan e ñalane ittanane ɗemgal faransire nden fijirdeji ɗin timmoyta caka dogonduci e ɗanka sari ɗin
banniraw joni commence e coɗen ɗo nder gallure ñamaytu sukaɓe ummatore hewɓe gonno tewta talki muɓɓe ko permi na bi en talki awƴol loreji gam ɓeydar semin kettino ko bannimi waddanimi hawo mamman ko ɗum firti ɗengal fulfulde
nokkuje to hemɓe ekkitoyto permi ɗum woni talkurtufol mota woɓɓe ne waɗum auto école e ley nokkure goɗon ɗo nder gallu ñamay eɓe kewi kamɓe sukaɓe waroɓe altinere fa yetto ase eɓe gara ɓe ekkito tufol mota ngol enda
nder ɗereji hoƴuggol golle wakkati fu ɓe ƴama talkuro awƴol lore ko wiite permi ɗum saabi ɗum
mi waɗi faami waɗa ɗum gam neɗɗo anda ko watta yeeso no wawi laatade degom mi hooƴa lore ko hana mi waɗu jote gom funo fi ɗum woodi nafaka sanne gam miɗo woodi niya mi sooda lore ka hoore am
talkuru tufol mota ko wiite permi ɗum enɗa hun noon ko laati sukaɓe ummatore hewɓe to tewta ɗum no walla ɓe jomum dukonɗan heɓa naata golle ali madougu kawjiɗo nokkurde enɗa kanko ɗum woni secrétaire général fedde joen auto école
ɗuuɗal tewtoɓe amin dow hemre capanɗe jeenayi ɓen fuu no sukaɓe ummatore no gam ɗuuɗal maɓɓe fuu janggayi l'école e talkuru ndun do ɓe keɓirta golle
kamɓe sukaɓe ummatore ɓen enɗan e ley fi permi on enɗan ɗum woni talkuru awƴol mota to maɓɓe no ɓuri talkuru fuu heɓetendu
aisa propaganda e filla cubakiji di enda ni do der leedi meden filla mu hantama hikka duni da en dari ko watta himbe miliyoji jeddo kan en binda jaha gado a cubakiji mu der mabbe duno tawa lardube
non non bannirawo baado anna do dirka dimma mabbe der mabbe no wodi montari duma suka ummator lardudo mo yata du makko lasu en matati mo wadi kokari sanne har yaade yere woteji on sai men kettino ko banni men waddani men ko dum firti dengal fulfulde
muttari o jakana le bangere wete nouveau marché do enan gallu nyemen alal noga e go le euro février ndu enda ni muttari dubu ummeke illulaw gam batto ya wada cubaki makko minni ko kanyum woni ko do woto mo yaade fa basoran no woddi to won don endan o halandu dum sabi
o ma o
wakati no bindo nimbe do talki wote ko jamaani dum fuddano mi hebay kabaru on law wadi du dum foto ndirana na ele wakati nyaw corona virus o dilududu koyana neddo na ko gam mi don der bangere basoran
ri lawralama
alla fi corona virus kanyum hadi muttari endan hedde yaade winde wede e lay bangere munde tawande en o yo yotti nawi bingulay da ko makko ko heba e fusa dorma
le vote
wote hunde ko wodi non tan gando hore be leedi cubete ngebe fu cadale e wotaki din fay na to gol am der biro wote don be teddini kam e hoyti nan de kam mi wotake ko sadar ma fu wadai le
ko kam problem
non mu taali dubu o wadi fu no watte ko heba ya wada cubaki mudum o mo wodi ko woni o mo ndara yeso
mule
minen nimbe lardube be fudu wumbe mi den jidi janginete ko min domri e hore jo leedi Niger keso o woni jande koyana nimbe fu
kine
do leydi Niger e be kewi on muttari dubu wontirni enda latibe no gonna ngatti hakkile sane e dow ko wawi hebede ciagal cubaki noga e go leur fevre du noga e go ndu endam
yon kuma semen nata der fijo cionnul balli
aisa har ko darta fijoji tonnol balli ni sabi en ko laso en lewru fevri hitane dubu jina didi e laso e go kafir cigilaki siria kupu chaka pelle de latobe mu en gade dubi sappo e jiddi fedde deni andini fijoji di andan no gade roiti leydi maroko to fijoji di andan gadoti e fedde mudun latidota e leydi kameru mali kameru e senegal kan en du goni der groupe c on anda sappo e tati lewru mars yade woronje e go mayru fijoji di andan gadoti aranan majundu ni ko pelle sappo e didi tawa der kan u17 o andan pelle didi du kebude jalorgal der groupe e pelle didi kebude no kure tata berden ka en jata na toa quart de finale on en
der pelle sappo didi jahoje den en dan du wawa dum hebi der majje jahoje coupe du monde u17 2021 ga FIFA dalila rab nyaw coronavirus wi fijoji di wala Ome en kantani o habaruji amen kuskar ummator meti ketinaki on ketini men don gedi hettinago habaruji on dola e RTL 3 didi majjon jobata budi bago segge tire godi kiyari